Obeya, 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 obeya. Ado laba goyo shadle, ado gal dala illa choga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreyay, ado qori garabka haysta, gabobayo gari mayo. Haddad gadaadi gabowdo, asay galadu timado, hoyo guntigaga duqso, gunto galka haka cararin. Fulaygi galada ka carara, cadabki allu galaye, cadabki allu galaye, hoyo guntigaga duqso, gunto galka haka cararin. Gasigi galada gumada, dabed gayigi xoreya, rayanki jannu galaye, hoyo guntigaga duqso, gunto galka haka cararin.
Sheeka sheeka caruuree, sheekadeenni maanta waxay ku saabsan tahay dameer khayaano badan iyo nin wanaagsan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii dameerkiisa wuxuu damcay in uu saarto cusbo si uu suuqa u geysto u soo iibsado. Markuu saaray oo ku raray cusbadii ayaa maaragtay xoogaa markay socdeen ayay waxay mareen meel wabi agtiisa. Markay wabigii xoogaa u soo yara dhawaadeen, si qadar ah ayaa wuxuu ugu taraaraxay wabigii ugu dhexdhacay dameerkii. Ninkii dameerka lahaa caruuree, dameerkii waa uu soo baxshay. Markii banaanka loo soo saaray, cusbadii uu siday way dhalaashay oo biyaha ka dhalaaliyay. Dameerkii isagana hoos ayuu ka farxay oo maaragta waxaa loo soo celiyey xaafadda, ilaan cusbadii suuqa la geyn lahaaba way dhalaashay. Xaafaddii ayaa loo soo celiyey. Markii dameerkii xaafadda loo soo celishay, islamarkii haddana wuxuu rabay ninka wax yacni lacag u baahnaa uu gurigiisa ku maareeyo. Haddana cusbo kale u tiilay uu saaray, haddana wuu raray. Markuu raro baxay ah, haddana wabiga agtiisa markii la maraayo, dameerkii wuxuu sameeyey caruuree, wuu isku riday oo si kasaw sigu riday si ay yacni cusbadaasi u dhalaasho oo haddana guriga loogu celisho. Waayo dameerka wuxuu yahay mid shaqada neceb iyo in la rarto neceb oo neceb yahay waaye. Markaa haddana markuu isku riday, ninkii dameerka lahaa oo wanaagsanaa wuu soo bixiyey asigoonan xanaaqin. Gurigii ayuu usoo celishay. Gurigii markuu usoo celishay, haddana mar saddexaad ayuu wuxuu saaray haddana cusbadii. Markuu ku raray cusbadii ay haddana baxeen, markay dhaqaaqeen haddana markii la maraayo meeshii wabigii ayuu haddana si kasa isugu riday. Haddana wabigii wuu ku taraaraxay, wuu ku dhacay. Cusbadii haddana saddexaad meesha ayay ku dhalaashay. Haddana waa la soo baxshay, waa la soo celiyey. Markii gurigii usoo laabteen, uu maaragtay dareemay inuu khayaano wata dameerka ninka. Wuxuu sameeyey camba haddana guriga u yaalay, cambiyuu haddana ku raray dameerkii. Markuu raray way baxeen, haddana markay socdeen wabiga agtiisa markay marayaan ay u dhow yihiin, uu haddana si kasa isugu riday dameerkii wabiga. Markuu iskugu riday dameerkii sida kaska wabiga, wuxuu moodayay sidii cusbadii oo kale, way dhalaalay, usdhahay cambaa ku jira, cambii ma dhalaalay soo maahan. Hadde ha la soo baxshahe. Markii la soo baxshaybo culayskii un culays ugu sii darsoomay. Markaasaa wuxuu ku dhahay hayehe, waa ku fahmee oratahe adigaa maaragtaaye khayaanadaadii sidaanay dhashay oo maaragtaaye waxa daa qiyaamaysid Ilaahay wuu ku qabanayaa. Ilaan kii hore si kama oo ugu dhacay oo kaskamaysan ahayn wuu u bogay. Markaa markii labaad, markii saddexaad, markii afaraad, ninkii wuu fahmay saxda asoo u bedelay. Markaa sheekada waxay na tusaysaa, aan ka fahmaynaa waxay tahay caruure, inaysan wanaagsaneyn khayaanada. Beri ka maalina khayaanada ee adig kugu soo laabanayso. Uu wanaagu fiican yahay in lagu dhaqmo mar walbo. Kaas hay noo joogto caruure sheekadeenii.
Samoowa, 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 samoow sarariya lagowa, sakaariya maydhaqowa, sadkii rabbi keenayowa, sabuuxiya soonfurowa, sagaalaadka arrafowa. Halkaad xala noo xoqaysay, halkaad xala ladiska diiday, halkaad xala dhaaminaysay, lagu mari gacan malaa'ig, hugaaga lagaama qaato, halkaaga lagaama seexdo, habari fiidkuma habaarto. Hobeya, hobey, hobeya, hobeya, hobey, hobeya.